muslimiinta mareykanka jira ahaan dadka mareykanka waxa ay ka yihiin 100% sidaasoo ay tahay sida ay ku soo warramayso wariyaha VOA da Faiza Bukhari bulshada muslimiinta ayaa haatan isu abaabulaya inay codkooda ka dhiibtaan doorashada dhacaysa 3da bisha November ee soo socota Cabdixakiin Maxamuud Shirwax ayaa warbixintaasi noo soo koobaya
100% dadka xaqoola inay codeeyaan muslimiinta mareykanka ayaa isu diiwaangeliyay inay codkooda dhiibtaan doorashada maalinta salaasada sida ay muujisay ra'yi-urinta muslimiinta mareykanka ee uu sameeyey maxkamadda social policy and understanding tiradaas oo ah mid si weyn u kordhay marka loo eego sanadkii 2016 oo ay ahayd 100% Eerum Ikramullah waxa ay madax ka tahay mashruuca cilmi baarista ee maxkamadda Institute of War Social Policy and
Understanding.
Waxay tiri, bulshada muslimiinta dhexdooda waxaa jira shaqo badan oo laga qabtay gudaha marka ay noqotay inay soo baxaan ama codeeyaan, khaasatan gobollada muhiimka ah ee isbedela sida Michigan iyo Florida. Masaajidada Mareykanka ku yaalla ayaa u shaqeynaya sidii xarumaha bulshada si kor loogu qaado wacyiga codbixiyayaasha. xarunta aadamis ee ku taalla Virginia waa mid ka mid ah xarumaha muslimiinta Mareykanka waxay wacyigelinayaan codbixiyaasha muslimiinta ah ee aagga Washington Sayid Ashraf waxa uu ka mid yahay hoggaanka aadamis Civic Engagement Group ilaa iyo 7 u dambeeya ee laga gaaray doorashada waxaan ugu baaqaynaa dadka inay hore u sii codeeyaan waxa aanu isku dayaynaa inay yaqiinsadaan inay awoodaan inay codkooda ku biirin karaan dimuqraadiyadda Mareykanka Ashraf ayaa xoojiyay in xarunta aadamis oo ah urur aan macaastoon ahayn ujeedadoodu ay tahay inay kor u qaadaan wacyiga codbixiyaasha ee muhiimadda codeynta balse aanay ahayn inay taageeraan musharax gaar ah waxaanu Sayid Ashraf mar kale sheegay waynaanu xaqiijinaa urur kasta oo aanu la shaqeyno inay tahay inuu u dabaqo qaybta RS-501C3 sababtoo ah haddaanu nahay xarun islaamiya oo aan macaashoon ahayn isla markaana aan la shaqeyn karin urur taageersan mid ama musharaxa kale marka laga soo tago xarumaha islaamiga ururo badan oo aan macaashoon ahayn oo guud ahaan mareykanka ku yaalla ayaa sidoo oo kale muslimiinta ku wacyigelinaya muhiimadda uu leeyahay codkooda iyo weliba codka qayb siyaasadeed Rashid Ibrahim waa agaasimaha fulinta ee maxadka American Muslim Institution.
Their voice matters and their vote counts.
Dhawaaqoodu waa muhiim, codkooduna wuu tirsan yahay. Meelaha sida Florida, Pennsylvania iyo Michigan, bulshada muslimiinta Mareykanku waxa ay doorashada u rogi karaan dhinaca kale. Sidaa daraaddeed, haddaanu nahay dad muwaadiniinka ah dalkan, waa inaanu gudanno mas-uuliyaddayada. isla markaana aanu samayno saameyntaasi sida waxbarashada caruurtayda loo maalgeliyo mustaqbalka daryeelka caafimaadka garsoorka cadaaladda xataa siyaasadda arrimaha dibadda dhammaan waxyaabahaasoo dhan ayaa macno u samaynaya bulshadayada ururada ayaa sheegay inay filayaan tiro badan oo ah muslimiinta mareykanka ee ka badan 3 milyan inay dhiibtaan codkooda dhammaadka maalinta doorashada
aad buu u mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwac warbixintaasi wariyaha VOA Faiza Bukhari inoo soo koobayay